Oh my God, Flick made it. Whoa, 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 whoa. I got me Flick ball.
See what I did is now. Sini Rushero. Dibulango. Me number Sifanya Yuvio. I don't see anything wrong. Nisha say my all I need is love. Yeah. You just a Flick, Flick, Flick. Kila kukicha wuna taka kileo. Sengino kuna famba. Mtu wa kiki kitu kikizi wuna taka video. Bona wish you wonder. Yeah. Oh my, my, anataka ni chape. Sema shinga pi mimi ni kate. Kasha jisati kwangu kama ni kwake. Ona kameanza kunipa mate. Kana tabi mba, mba, mbaya. Mba, mba, mbaya. Kana tabi mba, mba, mbaya. Mba, mba, mbaya. Kana tabi mba, mba, mbaya. Mba, mba, mbaya. Kana tabi mba. She knows how to give and take. Amenifanya mikwake mateka, yeah. Sometimes I'm just tempted to touch. Pause zake mi siyazi deny. Chizi fala wangu. Wopo akilewa nonge ya kimombo, yeah. I just like a liku nyawu. Oh no, sitoshe kinataka mo, oh, yeah. Oh my, my, anataka ni chape. Sema shinga pi mimi ni kate. Kasha jisati kwangu kama ni kwake. Ona kameanza kunipa mate. Kana tabi mba, mba, mbaya.
Kana tabi mba,
mba, mbaya. Kana tabi mba, mba, mbaya. Mba, mba, mbaya. Kana tabi mba, mba, mbaya. Mba, mba, mbaya. Kana tabi mba, mba, mbaya. Not